This is the Mahikeng FM podcast.
Ra solo feritsa gore ga re bo wa re bo fa le Dr. Tumelelo matsatsing la gompieno, re bua jalo all things sexual and reproductive health matsatsing neno le la gompieno. Re tla bua gape le ka botlhokwa ja go ka ruta bana ba rona ka ga reproductive health from a very early age. Dr. Kantenya gore ra bona gore dilo di tshwana le bo teenage pregnancy and di tswela jalo go ka etegela mona genya rona ya Africa borwa Africa borwa actually pele gore tsene Africa le fatse ka bophara ne.
Good morning, Lady Mutsu. Good morning, Baretsi. I hope Lisa me go tsidirinya na gompieno, but please stay warm and no ga ke na flu ke di sign
cloudy.
But kid designer has flu because it was like, oh my god, I'm trying to flu. No. Seasonal changes, so lena dingonyana tsaka dia responder.
Okay.
Yes, everything sexual health and reproductive health. Anything that looks at male and female reproductive organs and health, and not just the physical aspect as well. Rishaba also the social, Rishaba as well as the psychological and the emotional and all that. So basically, Rishaba Horem. First of all, physically, the preparedness of that particular part of your health. Rishaba the organs, and then Rishaba the development, the hormones, everything that leads to that preparedness. Now a person is able to be reproductive. Then Rishaba as well at the emotional or social and the social part. We have so many children, and I do say children because when you have people as young as 10 years of age giving birth, those are still children. So Rishaba gore go tla yang gore ya no re fitlhe to that point and gore you've got young children who are doing that, and sometimes we could say gore or one of the things we could talk about ke gore maybe ga re prepare bana ba rona for when they get to that point mo botsolong ba bone when they are able to reproduce. So having that conversation never be said the birds and the bees ke tsore ba bitsa nyano e leng gore you sit down with the child before ba tsena go that level of maturity, get out like physical maturity. O bua le bona ba prepare gore kana ga motho a go tshwarafa or ga motho a go dira yana ga o sa batle ga go a siama, especially ga o le o santse lo monyane o tshwantse o bua or o itwane le gore o ska nna in that situation. Then of course ga o fitlhage yanong age eo e leng gore yanong o simolola ya matsatsing ga o le mosetsana or le moshimane yanong ga ke itse gore di wet dreams ba di bitsang ka Setswana ga ngwana moshimane a lora and then okay, I get to give my demo. So you have to have conversations because you know, maybe and it's a strange sensation. And then they want to do something about it. And unfortunately, the kind of education might not be appropriate. So especially in Pustan and Bashiman. Bashiman are taught something different from what the girls are taught. So then after that, okay, now that you are at that stage, should you do it or not do it and whatnot? And it all goes with consent. So whether you are whether you're 18 or 28 or 48, then it's up to you, but it must be your choice. Yes. Whether you're a boy or a girl, it's not gore ke motsana hela na leng option e o le mushimano na le option ya gore akagana. Then be re ha re shaba gape ya no re bua ka the physical aspect, ke re re bua ka the reproductive organs. So bomme can have complications that are associated with reproductive organs. Gona le gona le malwetse a ra itseng bo HIV, bo gonorrhea, bo syphilis. Gona le gona le di problems with the cycle, maybe una le heavy bleeding or e le gore prolonged or e le gore ke shorter duration, and therefore e ka re ga o produce mae sentle or mae ga release sentle. Gona le gona le structural as well mo le gore Mutuanali, instead of having a normal uterus, popelo e normal, anali uterus ailing biconid, for instance, ailing for deep pain, yana bidikopa na yana fara kuhunzi yana. So, kile mebi unzo leka le mutuaha ho mukano ha ho le nelingwa na li ime maro osokola yana. So, those are some of the things that you would go to the doctor or check or maro horang kuta aseba kaya na. And even before u decide horwa ima, otunzo u check hela horu asengule singusi siami. Next thing utla ima bukhela gore gona le di complications ene go tla go prevent gore o khone go ima gona le fibroids as well I think right it's like endometriosis bo polycystic ovarian polyovarian cystic something ya no ke ne o ke le bitse POC so those kinds of things need to be checked and then ka fa gape ke bo re le bone ba na le their own complications so go tshwantse go checkiwe le re gore ana sengwe le sengwe se siame it's not a simple thing ya gore yo bana ga ke a bua le motswana pele ke tla kwana
the correct terminology
yes because gas khoa is easy but yanong batla go e bale ka tsone gape gore go tlhologo go khona le tlhaloganyo e but le bone borre they also have similar challenges ya ka tsone di infections di ka nanteng and also anatomical as well tse le gore di ka ba khoreletsa gore ba khone go nna ba participate or ba khone go nna productive and then khona le botse ditlanyanong tsiri tsamaisana le malwetse a mangwe ya ka batho ba tlhola ba complain ke na le high blood ha ke no dipilisi ka re main switch ga se tlhola ya mella so bo erectile dysfunction tseno gore you have to go o ye go doctor mbatla ba check and there are places that you can go to go bona thuso we tlhokang eo but I think the main thing ka reproductive health ke gore e tshwantse ene ga wena o batla ga wena o le emotionally psychologically physically and all of that
so khanya pateletsa batho gore tsa matlhetsa mo go batla thuso ga ya siame ga ile gore ene gaisa ne ready
ga ile gore nna ke bua ka getting involved engaging in such first not kwa go batla thuso but engaging in the activities e tshwantse be le gore kwena o itlopelang gore o batla go dira yalo ga o le motho wa mme ke khanya gore ana wa batla ga ile gore ga o batle khona go bua ka yone ga ile gore ga o batle go ima le bona rena le di options a keretsa medication or injections that are dirisang unfortunately for borra ga gona se baka senwang ke hela that vasectomy ene gore ba bantsi ba e batle le bone because ba feela gore ga ke dira yalo ya go khabata main switch le yone so o tshwantse be le gore wena wa batla as motho gore yes let me get involved and if you don't want to you shouldn't but it is obviously ideal gore bo le in a nice relationship ene gore gona le intimacy le gona go communicate and ga ile gore gona le bothata le gona go dumelana bo o encourage partner ga go gore tsamaya tle o go kopa thuso o go bona thuso gore kgone go itumela mmogo
you know Dr. Harry busetsa back to ba leng gore santsene batla bagola ba leng gore santsene ba consider as bana ra itse gore ga jana go tshwanela mo malobeng mo leng gore no ka semolla gongwe matsatsi a gago sotse le bo 19 bo 20 gona no they start as early as 10 o kgona jalo ya nong re tle re bone go tenya wa batsa di ba bangwe ba isa jalo for mama di contraceptives jalo le jalo a go siame go ka dira jalo gore go ngwana wa 11 years a bore nya ke a muisa ko kliniking a ye go bona jalo di thibela pelegi
na I think gore it is a good idea I mean ga ile gore gona le ngwana sa simolano nga ya matsatsing and you want to protect your child it's not gore ga o dira yalo wa mo encourage for a ne active but I think ateng ke opportunity ya go ruta ngwana ga go empower whether ke ngwana wa mosetsana gore ke ngwana wa mosimane gore atla itse gore a ne le kitso ya gore ke eng se seleng available gore ka moso a ska iphitlhela a le mo mathateng a le mo di situations sentse le gore ga ipatle mo go tsone and this is not conversation not just for me ona le ngwana wa mosetsana o siameng even for the disabled ones this is a conversation I like to have with some of the moms baba na baba tsana baba le disabled because ga ba khone go bua and they are vulnerable and they can be abused very easily so go botlhokwa as well to have that conversation with the parent gore how bona ka ranong ngwana ga go motsetsana o simolla go ya matsatsing don't you want go rumise go clinic gore la ga ka kra le ma go mothusa gore a ska nna a ska nna fertile ke real but some people ba feel gore how dira ya le yanong o tsa away di right tsa ngwana o it's that debate it's something e buwe it's something to discuss. I think it will be a nice topic to have one day in Horinali, like ethics kind of thing in Mutua Muruti, Mutua Wa Health, Rubua Kakanya, contraceptives for children.
And also, Hotlukutinya, Kanajalo, the longer you wear on contraceptives, the chances are out of Hokaima, Diakotas, Horiano, and Homosomulata, Ali 11 years, Wahoo stop Ali 25, for Banakot, so many years, Nta Ali Mo, Mohione, Tibela Pelehi, Hore, Kaskian Najalo. Le di long term effects ga setsa batla jalo go ka tshola ngwana
When every medication erinwang, any remedy eridrisang enali the complications. So yes, enali things that are associated with it. I mean, I know hani ke hola no khona le challenge ya gore eish na ke batla go prevent ya nontsha. It can cause fluid retention, e be dira gore motho obviously and a little bit bigger, but that doesn't there's things that you can do. You can reduce salt intake, you can, you know, exercise and things like that to reduce that. So obviously how ya wa go butsa ka gore nka dirisa which options tsa contraceptive khona le tsedi tsengwang ka patlase ga letlalo. They're implanted under your skin and they release a hormone to help with prevention. Khona le tseo di tlhabang di injections, injectables, khona le dipilisi tseo di nwang, khona le device e o itsenyang ka fo gare ga popelo go reduce into your chances tsa go nna pregnant. And then of course ya bohelo be nna gona go nna sterile, go sterilize, meaning go kata di fallopian tubes or go di bofa so that mae ga atla aska fetela go ska nna pregnant, basically go ska nna le fertilization. So there are many options. You must talk about them. Ideally, you must talk about them whoever you're going to be getting your contraceptives from. But it's important to discuss this. For instance, mutona ling high blood or anali problem ya hotlota has a higher risk of developing complications when they're taking the orals. But they must talk to their doctor or healthcare provider. Hutla pele gore ke efeng e ka ntshwanela. I know gore ba bantsi ba rata gore ha nna ke batle go a go dira into go gona dipilisitse gore ke victimize ha ke clinic. So what they do instead of gore ba go tsa contraceptives, ba nwa di morning afters type of thing, those tablets, which is wrong. It's not right, it's not safe, but they do it. So I think there's a lot of information e shotang ga gona maybe access or ga gona batho ba buang sentle, because ha go bua go tsaba gore jo wa ba encourage gore ba dire eng, ba dire eng, ba dire postoutu. Ke bona gona le potso,
eh gona le ntlheng wa gape doko itse ka re kgang ya go thibela jalo pelegi o ka re rorositse bo mme mo magetleng. Go le gantsi ga re bua ka go thibela pelegi re bua re lebile bo mme mo matlhong. Jaanong motho a ka botsa gore ntle le gongwe go dirisa kgotlhopo, a gona le ka mokgwa o mongwe o rre a ka kgonang jalo go ka thibela pelegi ka gona?
Mo go borre le bone ga ke sho, ke itse fela yone le vasectomy, you know, gore it's similar to what they do ka bomme ba bofa di tshuputsele tse di carryang dipeo. So gore di sketsa tsa fitla, it's not supposed to affect your abilities and your activity. It just hella reduces hella fluid eo e tswang eo e leng gore e na le dipeo tso e dira gore e ske ya fetela ko pele. Other than that, ke itse go ntse go bua ka dipilisi tse borra ba ka di tsayang and things like that, mari ka re go negative bo re ka re ba anti
bo re o ka re lebile bo metota gore
bone ha ba itse ke nna gore ka teyanong kwa ena nontso batla go ntrepa gore a batho. All right,
ya gore ga dipotso ya gore ga dipotso
khona le etleng ya a botsa ka ectopic pregnancy le gore ga o kile wana le ectopic pregnancy. A great ectopic pregnancy is when the pregnancy implants in the tubes and not in the uterus mo popelo. So ga dira yalo, obviously di tshupu di dinyane ha di khone go gola ha pregnancy ntse gola di peletsa le gore you are at risk ya go a thubega, and then obviously it affects that tube. And then tshupu tshwantse theater gore batla ba khone go ntsha pregnancy eo, and then tshupu could be lost. So sala ka e one, obviously it reduces your chances of falling pregnant, but it doesn't make it impossible gore khone go ima. So it is important how nkile wa na le an ectopic o ska nna depressed. Do communicate obviously with your doctor about fertility issues as well, in case you experience a difficulty how to email after that. But it is important to now communicate with your healthcare provider. And oh yeah, udula hatse u bue sentle le motho ska romela message u buitha rotla araba mo selong bua le no shibile mo mathlong a khone go araba sentle.
Oh yes.
All right.
Na ne ke go la batho na mama ha dula le nna bua le na ba go le ba rona ne ba le shay umphile book.
Gina.
Mr. Dono le Doko le motso le Mr. Rao Rao. Nna mo tabeng ya go thibela go imisa ga bontate se ke se itseng. ke gore bontate ba kgona go ya doctor ba dire two stitch only two stitch o ya boa go tibile wa robala go spetlele and then o ileng gore o feditse ka pelegi ke eno ileng gore akaya a go dira only two stitch me ya ba ikhutsa a tswa mo di thibela pelegi ntse di kana kana ke mama ji mo stopa sa ga mokgwetse
mama ji
enye mama ji go elit
le maburu ba rata gore di fabric is two be ba itse gore ba abo re ba se Africa le bone ba itloetse gore ba thusana le bomme ka yone tsela eo.
Yes mama ji, yes mama ji,
mmalana le mama ji gore a re tlogeleng go lebahela bomme gore ke maikarabelo a bone. Nako tse dingwe motho o tla ba o manya mme gore o nna bana o nna
bawena
o irang ka seemo se se ntseng
jaanetotaene nix ga gona ka go na bana
and for the inequality se dintsi because batho ba shaba how ka shaba le bomme ba rona you know socioeconomic background also makes a difference ba bana leng kitsonyana ke ba le gore ka re ba go go dimunyana and ba khona go access that health bana le madi a go bana le di options because ona le go feel like re ba ba senang kitso ba ba leng isolated ke bone ba le gore ba feel tsa ba le bana but we also advise other things it is I'm saying productive ke tsone tsa gore how nna le bana ge how many you can have how nile cesarean section I think maximum can be about 3 pregnancies and then how nile le how nna le bana try to space them every 2 years ke na kong o santse a le molemeleng sotse o le mokana ha santse o re you know so batla ba tlatla tlotlomagane thata so those kinds of things also have an impact on a mom's health I mean lwana le mo side ntse ntse ba
like so heal
so it keeps now it will develop about the hypertension and all sorts of things and you can die during pelegi kana because of those hypertensions and those bleed the bleedings as well
mongwa botsa ka fa gore keng seleng gore se dira gore gaole mo di oral contraceptives your period in a prolonged
I don't think it's prolonged because oral contraceptives depending on which ones you get I get dina le di hormones mo go tsone these hormones try to mimic our normal menstrual cycle like the way the hormones start na di tsamang ka teng in our own bodies so everybody has different cycles o tla le mo tla re ke dira after 28 days o mo tla re ke dira after 21 days o mo tla re ke dira after 32 days so with oral contraceptives they are set gore ene after such a particular duration so it's to try and regulate as well when your period is supposed to happen and how sometimes it also be it just like the flow so maybe ge nana le a cycling a little bit shorter and now hana on contraceptives now that it's more regulated in a carry duration I think it don't etellinyana
but you've been listening to the Mahikeng FM podcast if you missed it no worries catch up with us on the same platform Mahikeng FM podcast Mahikeng FM 96.7 megahertz Sikokelo Salwa Oh.